Exclusive from CopalaJams.com. Chaba guy guy.
Young Jess. Who go bring it back?
Yeah. 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 Kandalama.
Empire ABC.
Ukuichefia sana kuba kutola. Nabakatori bonse elo ni mupole. Pero muchinshina na kupo muchinshi. Respect ima funiko pweza fulu kalova. Iwe. Hambo sana kuwai tukai. Hambo sana kuwai tukai. Hambo sana kuwai tukai. That's why sini machita chibereshi na bakai. Hambo sana kuwai tukai. Hambo sana kuwai tukai. Iwe. Hambo sana kuwai tukai. Ni kupanga chema afu na kukira kutubai.
Nowadays I make moves and talk less. That's why nina leko sovila na baulesi. Eno fya pandife iga no kubomba. That's why valetila nimba kafya finger bomba. Back then valetila feta pare konkaya. Now I give them fire flows on fire. Higher self esteem ya ibika pofe palia. Done school usha sambili la nakalia. Kukonka na mumano nomba fya pa mupona. Ngana michesela nomba kumantona. Michi fya pa cyber bullying barikanya fyo kusonta. Ngani lidia kaleswa panga nimponta. How safe like muzo ndika pondo panondi. Fire fyo kukosa pa kufika fye panondi. Ngama Americans dine wamba skando. Sunga fike pali levo ndiwe chape shata bando.
Ukuichefia sana kuba kutola. Nabakatori bonse elo ni mupole. Pero muchinshina na kupo muchinshi. Respect ima funiko pweza fulu kalova. Iwe. Hambo sana kuwai tukai. Hambo sana kuwai tukai. Hambo sana kuwai tukai. That's why sini machita chibereshi na bakai. Hambo sana kuwai tukai. Hambo sana kuwai tukai. Iwe. Hambo sana kuwai tukai. Ni kupanga chema afu no kukira kutubai.
Bose vyama rape wa mutina kuli inebali finshi. Bapeni rust respect monga mafishi. Ifote ilia type mwinga chensera. Ngato fulwa na trousers ila sensera. Manje tipeze kachape chemu small seko. Beba tizonda ni maplanga pa useko. Tima pushinga monga cheni baro pusha. Ero vika chitika monga fire tichibusha. Ifote bombanga maule tatu mwane kapashiri so. Lisha pofyo muzinga fenge poshiri. Monga magero mustreet bani feelinga so. Ayo ma free feature chani yanu so chiri. I'm safe like muzo ndika pondo panondi. Fire fyo kukosa pa kufika fye panondi. Ngama Americans dine wamba skando. Sunga fike pali levo ndiwe chape shata bando.
Ukuichefia sana kuba kutola. Nabakatori bonse elo ni mupole. Pero muchinshina na kupo muchinshi. Respect ima funiko pweza fulu kalova. Iwe. Hambo sana kuwai tukai. Hambo sana kuwai tukai. Hambo sana kuwai tukai. That's why sini machita chibereshi na bakai. Hambo sana kuwai tukai. Hambo sana kuwai tukai. Iwe. Hambo sana kuwai tukai. Ni kupanga chema afu no kukira kutubai.
Yeah. Likamba punde kofe bagai guy. Timmy Costa. M.I.C. Eli the Empire. Yeah. Kafona Vovala. Sydney Kush. Cash Flow. Tim Sokoloka. We take over. Yeah. Hello to the Tampa Fiap. We ain't done yet.
Google CopalaJams.com.